There you are, having a great time with friends, grilling meat. You are the life of the party, and everybody's in stitches. Including a friend who doesn't like hot food. He is so into it, he doesn't even see that he's put a whole chili pepper in his mouth. Uh-oh, he starts overheating, and everybody stops laughing. Don't panic, just pass him a Coke, and let the good times roll. Because a weekend chill out with the crew, grilled meat, and an ice-cold Coke is a recipe for magic. Coca-Cola, real magic.
Conmigo! Genie X Double Six.
Una puita, alafu tika, laisla bonita, y bonita. I feel like it, tupo kwetu, tumeumana, na niko peko, sili wicho chote, niko fietu, yani ni fietu. Ningekuwa duli, ningeimba Julieta, angekuwa bombi, ningepiga tarumbeta, kwa jisi na mbrenda, nimekoti najeka, najeka, mimi najeka. Ningekuwa duli, ningeimba Julieta, angekuwa bombi, ningepiga tarumbeta, kwa jisi na mbrenda, nimekoti najeka, najeka, mimi najeka.
This girl's on fire.
Toto, niko radhi ni mkate bima. Ana vitu vyake moto moto, ana pote kisa mzizima. Jema shere, unapele. Ana vuchambuka chambuka we kama mchele. Ningekuwa duli, ningeimba Julieta, angekuwa bombe, ningepiga tarumbeta. Kwa jinsi nampenda, mimi kwake najieka, najieka, mimi najieka. Ningekuwa duli, ningeimba Julieta, angekuwa pumbe, ningepiga tarumbeta. Kwa jinsi nampenda, mimi kwake najieka, najieka, mimi najieka. Niko pale kata na nitaka ntubu. Alafu kubwa zima na ogopa mdudu. Asa mambo gani mbona mzee mzungu. Pana mie napata ushuku. Niko pale kata na nitaka ntubu. Alafu kubwa zima na ogopa mdudu. Asa mambo gani mbona mzee mzungu.
Mix.